Yanni sɔgɔmada joona nɛgɛ ɲɛ sabanan cɛ, Ameriki jamanatigi ni a furumuso Melania Trump yɛlɛla pankurunu kɔnɔ minnu nana ni kamalen saba ye saridasiw ka pankurunjigiyɔrɔ la Andrews Washington kɛrɛfɛla la ni Ameriki jamana jɔnjɔn belebeleba ale fɛnsɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. Nin ye su kɛrɛnkɛrɛnlen nin cɛ saba bolo. Jamanatigi Trump ale ka kuma la ni kunnafonidilaw ye pankurunjigiyɔrɔ kɛnɛ kan. Nin kasoladen kɔrɔ ninnu u ni kami kamilen bɛ kosɛbɛ nisɔndiya bolo a kɛrɛfɛla la. An bɛ Kim Jong-un fo kelen ka laseli la. An nisɔndiyalenba de don. Mɔgɔ sabanan mun minɛla kelen ale ka kuma la koreyɛnkan na nka a bayɛlɛmɛna bayɛlɛmɛlikɛla dɔ fɛ. Mɔgɔ fila ni mɔgɔ saba la u tun bɛ baara kɛ Pyongyang ale sanfɛ kalansoba la. Ale tun minɛna san 2010 ko ye waleya dɔ gɛlɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin Kore jamana ma. Mɔgɔ sabanan Kim Dong-chul ni ale ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye ani diinɛ tubabu mori don. San 60 hakɛ la ale tun ɲangira san 2016 ka bila foroba baara la. Jindo o kunnafoni o ɲinini o waleyali la.